Radio Pulpit, 657 AM.
Manje ke asithole imotivation sinaye elayinini uBut Elijah Skhosana. Hey mfundisi wami sawubona.
Kunjani sisifashe?
Ngiyaphila wena unjani?
No ngiyaphila sisi wami.
Yo.
Ngiyaphila ngomusa kaNkulunkulu. uNkulunkulu sasigcinile.
Amen.
Ngiyaphila. Bese sithi nakuwe happy birthday uNkulunkulu akwandisele, uNkulunkulu akukhusele. Kulunkulu akugcina kubusise kuwo konke okufisa ukukwenza. And then ke sibingeleleke nabalaleli bala ekhaya ngegama lika Jesu Christ wase Nazareth.
Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga ukuthi nakulolu suku uphinde usijoine. Uyazi nje bengilalele i-motivation yakho last week ngathi ayi siyawadinga ngempela amazwi afana nalawa azos encourage ngoba singabantu uyabona nje namuhla kukanje kusasa kukanje so uma ungawatholi amazwi azok encourage uzogcina nje usuphelelwe ithemba umuntu lo uthi hayi ngiyaphila nje ngoba ngizothini uyayibona so siyawadinga amazwi afana nalawa namuhla ke us encourage ngamapi amazwi
namhlanje uNkulunkulu uthi uma umoya wemibuso ovukela mawungayishiyi indawo yakho ithi ngiyiphinde futhi sisibahle ngoba izwakala inamandla uma umoya wemibuso ekuvukela mawungayishiyi indawo yakho uyazi bena sisibahle singabantwana bakaNkulunkulu sisempini hayi empini yenyama kodwa sisempini kamoya so nasesiatheko siatheka spiritually and sometimes sinokubona izinto sezilana singaziboni sesekude bese siyawa sisibahle and then nasesiwa bese siyamgxeka uNkulunkulu sithi lo uNkulunkulu bekakuphi sonke lesikhathi if uNkulunkulu bekakhona kube angiwanga kube akwenzakalanga lokhu kanti uNkulunkulu uthi lokhu ngikuvumele khumbula kuJoba uNkulunkulu wathi isimo sikaJoba uyakhumbula ukuthi uSathane wafika kuNkulunkulu and then nakafika kuNkulunkulu just to cut short uthe nakafika kuNkulunkulu emcela uJoba uNkulunkulu wamnika ipermission ukuthi aye kuJobe kodwa uNkulunkulu uNkulunkulu wathi kuJobe lalela wena Jobe mawunga uthinta umphefumulo wakhe so azange akhulume noJobe uNkulunkulu kungani uNkulunkulu ungakhulumi noJobe na ngoba ngiyamethemba uJobe uyindodana yami uyinceku yami elungile kodwa wena Sathana ngikuthembe so ngithi namhlanje ke uma imimoya yemibuso ikuvukela mawungayishiyi indawo yakho ngoba uNkulunkulu ukuthembile it's not about you it's about God njengoba lezi nto zikushaya kukhona okukhulu zayo akusingawe ngenxa yalento uNkulunkulu ayibekile kuwe kumele undlule kulesimo ngoba nawe ungadluli kulesimo angeke ukwazi ukufinyelela kulento okumele ufinyelele kuyo so uNkulunkulu kumele akwazi ukukuvivinya uNkulunkulu kumele akwazi ukukuphula uNkulunkulu kumele akwazi ukukuyehlisa kuze yena akwazi ukuphakama kusasa uzokwazi ukubatshela nabantu ukuthi longa uNkulunkulu ngoba wangidlulisa kulesimo so namhlanje mpaka baba ngithi uma umoya wami busivukela mawunga shinda wayakuthi uNkulunkulu but those who wait on the Lord shall renew their strength they shall mount up with wings like eagles they shall run and not be weary they shall walk and not faint so uma uhleli kuJehova sisibahle uNkulunkulu yakunika amandla futhi yokuthima futhi ungakhathali ngiyakhumbula umfundisi wami ngisesengane kulendle futhi bengibuyo okuthiwa ijele uThami aphane wayethi kimi uyazini nceku kungani uNkulunkulu esifanisa nama eagles uthi nenceku nayikhuluma uyazi ukuthi ukhozi lindizala phezulu and uma selifika libheka phansi zonke le nkinga izibona zincane so nawe nawufaniswa nokhozi nasowuphezulu uzothi nawe uzibheka le nkinga uhlele kuNkulunkulu uyabona kuyinkinga eyincane bese uyahleka uthi cha kahle kahle ngathi kungenzwa lana ngathi bangaphakamisa izinga kuza lo uNkulunkulu akwazi ukubonakala injalo sisibahle injalo sisibahle nini bese lithi lithi izwi kaNkulunkulu and not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God so noma kungenzeka noma yini la emhlabeni so wena mawungavumi ukuthi lo mhlaba ukwenze kwalelizwe ngoba wena kusiwalo lelizwe uyirenewa kanjani ingqondo yakho na imhla izwi kaNkulunkulu
so
If you still remember, uthi uNkulu idla izwi kaNkulunkulu.
Yes.
And then angithi uyakhumbula uNkulunkulu uthi kuJoshua, don't allow this book of law to depart in your mouth. Meditate on it day and night. Yini into esiyisebenzisayo ukumeditate yingqondo kaNkulunkulu. Ingqondo uNkulunkulu asinike yona. So uma ingqondo yethu irephwe yizwi kaNkulunkulu, whatever impilo izoyilahlela phezu kwethu, sizokwazi kuyihendlela ngendlela efanele. Noma singawa siyazi ukuthi siwile besikulandayo phansi bese siyavuka sithi Jesu yiNkosi. Uyohlalamile njalo akahlanganiswa nalutho ngoba yena unguNkulunkulu ungaphezu kwako konke. Yebo. Yebo. So mawungayishiyi indawo yakho.
Mawungayishiyi
indawo yakho. It doesn't mean ukuthi uma sohamba noJesu, uSathane sekalahlekelwe yiaddress yakho. Yima ke lapho ke impi iqala khona. Ngoba khumbula ukuthi wawuhamba emhlabeni uzenza izinto zakho ngendlela abozenza ngayo, izinto bekungamthokozisi uNkulunkulu. USathane nganendaba nawe. So now soqalile manje wathola uPaul asezu nawuthola uPaul asezulwini uNkulunkulu uSathane sekabona a secret agent. So uqala uvula amehlo uSathane ubhekana nawe ngqo ukuthi lona ngiyamazi waya disguise amaze akuthi uyi secret agent kahle kahle lomuntu lona uzenza ngathwela ngapha ngiyamazi ukuthi ndiwami ngiyamfuna lomuntu ngimfuna la ngoba wayengisebenzele uzokushaya. Kodwa uma kushaya mele uwazi ukuthi ungaphansi kwey'nyawo zakho, wabekwa ngaphansi kwey'nyawo zakho, lo muntu wahluleka ulwa impi azi kahle ukuthi le mpi angeke ayiwine. So wena hlala ezwini, uhlale kuNkulunkulu, uhlale kuNkulunkulu ma ungasuki kuye. Those wait upon him uyabanika amandla amasha. Noma sokuthakathaka sisibahle uNkulunkulu uyakunika amandla. And uNkulunkulu ikhwepha uyayiphakamisa. uNkulunkulu akadlali ngento engadlalwa uNkulunkulu. Uma uNkulunkulu athi lo ungowami, nje wami kamampela, kunamuntu ozomelana nawe. Angithi sisibahle uma kwenzeka abantu bese bahlekisa ngawo yena ke bese lithizwe kaNkulunkulu udeka itafula phambi kwakhe. Ngaleso sikhathi uNkulunkulu sekaseva uyazibiza izitha zakho bese zihlala laphambi kwakho zindle nawe ngoba wena umntwana kaNkulunkulu wena uzovela uphakamisa uthi Jesu yiNkosi. Bona bayalimala ngaleso sikhathi ukuthi bese sithi siqedile ngalo muntu kanti kwenzakalani ngalo muntu kulana kuthina zungu ezovela khona ethi ufika kuseni sebathi baqedile ngawe.
Yebo.
Akuningi amandla amasha.
Kuma
ngensimbi edle ezinye insimbi. Thina siyamazi sisibahle.
Almost
17 years, 16 years, I mean, ejele. Ahamba nathi. Babona abantu balimala, abantu babulawa, abanye abasakwazi nokuhamba, bakhishwa amehlo. Kodwa thina uNkulunkulu aloku asikhusele. Siloku sisurvive, siloku sindlula. Siphila ngoba siphethe yena. Yena uyisihlangu sethu, isiphethelo sethu. Azange sisize silale naseyibhedlela. Siyababona bayagula baphume bahambe bayolala ezibhedlela. Kodwa uNkulunkulu emuhle phezu kwezimpilo zethu, seze saphuma simazi yena. Uyasebenzisa namhlanje. Siyabonga sisibahle ithuba.
Sibonga uJehova, sibonga uJehova. Thank you so much but Elijah. Ngiyacabanga ukuthi naloyo njengoba ngisasho phambileni ukuthi uyazi nje akasena hope uyitshela ukuthi impilo iphelile ngalamazwi owakhulumayo kule ntambama uzophakama uzowakuka amasocks athi hayi ngiphokophela phambili ngoba ngiyazi ukuthi uJehova unguJehova ongahlulwa yilutho uma nje ngingakuletha konke kuyena. Yebo. Akukho nje oku impossible kithina emehlweni ethu nangeyinqondo zethu kunezinto esibona sibona ngathi zi impossible. Akubuke nje uJehova athi hayi hayi mina nginguJehova. I am who I am. Angihlulwa ilotho. But Elijah, thank you so much. May God bless you. Uput Elijah bamthola kuphi? Mhlambe nje balalele bathi hayi siyamfuna ukuthi nathi azosimotivate. Utholakala kuphi?
Yeah, in number is 063 468 7261.
Ngicela waphinde.
063 468 7261.
Thank
alternatively,
you.
Enye in number is 072 074-674-6601.
Thank you. Okay, siyahlangana futhi nasevikini elizayo ngithi.
Siyahlangana nasevikini elizayo.
Ukhali Mambo uthi uthi amen ku motivation.
Amen. Siyabonga.
Hallelujah. Sihlangana next week ngaso futhi lesisikhathi. God bless you.
One vision, one voice, one message. Radio Pulpit 657 AM and 729 Cape Pulpit, impacting lives from Gauteng to the Cape.
Radio Pulpit's Facebook page makes you more a part of the station than ever before. Now you can give your opinion regarding our programs or even contact your favorite presenter. You can get the latest news and existing programs and communicate with other listeners. Come on, let your fingers do the talking on Radio Pulpit's Facebook page. It's interactive and dynamic. Just visit facebook.com/Radio Pulpit. Did you know you can order your favorite Radio Pulpit programs on CD so that you can listen to them whenever you like? Contact our friendly client services department now to place your order. You will find them on 012-334-1200, 657 AM, your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.